mpuliziganye ebirowoozo nabuya sobola jjaku ensonga olwolwo tufune n'enjawulo ebiro kati okisizza nayatudde ekizibu kasuza agamba agenda mpulira abalala bakuyita kulaluka ngeri gyoddira okukoowa n'okuyita okumala ate olulalo omukozi okumala olulalo lwassanyu lyeyolekedde ntuyo kuba tetutaganira mpeera naye ate akasoziddwa olugendo miranga baziganduulu kukubalioekoza misango kwewunikana kwekubagiza bulyolekedde akadde akajja ate kasigadde akatono nze siwetegeera siwetegeera obwongo obundikuliku kujjukirako ludigida akaaba olwiro owaimba ku mbisi njioyo gwate nakwogerera lulwati nze sirina ku byanseemu kasoza genze tagumanyi bwomi kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okwennyamira kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumba essaaya kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumba essaaya kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okwennyamira. Taira bawe n'enyendoza zaabwe ezirimu obusagwa bunza atabujja ku kisolo nange nfa akamba kandi ku mabiga ye kasozi yagaanya agamba nti ng'omusajja alumiwa omusaayi obulumi mwali mukanyo tebugwana mulala yadde okuwoonyako fe tulina basudde kuyamba omano naffe yeyanira obutalo tula nti agenda tukuwa salute kwesaabasira kale kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okwennyamira kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumba essaaya kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumba essaaya kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okwennyamira. Omubiri gwanjiwo olutiko kasozi weyalanga ncabanga engenda nze kasozi yeyansikye bukunja nembikkulirwa kusanyula endongo nange bwe namusaba obuyambi teyakaluma kale nnuma omwoyo kyekyandeeta kirinnya lutikka eri mukama wange okuyamba kyokuba kuno ogwa omusango okubuli eyassa tulina okuliwa nawe weyibaana olekamu kano kalagaane tekajja buliika ate ye basudde agamba basonga mu banno obugalo entegeka y'okufa kolayiyo kasozi kyali naawe mpaawa yawula luno olwo lulinga lujegere mumakowa geebongera ku nnanga lutuligisanga obuikiso lye yalika wakoma olwesa vene ku bakazi be mwesiba ku mbunno lubalutayisa olimba kino kiri ku njuyizo mitonyumya dooda mmate mulina musango nebaza baleese obuyambi hama ne basudde n'omukaabya naye neneebaza n'omukunja oba abandi abanja obulala nabye tusoma bitugamba nti ekizaalo omukazi mukimanyi kisaanawo kityo mu bwangu
sikirize tulino kuguma Temu kwea majoli mnamba sewa mukama wange Sawazira Mwewe ranga obusi wabana wachanga njaku obu yambi Nea majoli mnamba sewa mukama wange Sawazira Layana nerigani wachanga gulure wali sanga wali wechienye Tukusibula tukusabira elichitafe Sasize, monso wizo kunsio umorire mungirembe bambi Ndaviranga nyoka suja kula msizanga nefirelo chaya No mkwana mabirisi nebambi zishoko nabali ya walala Kutulese unapi achitala tusoto binda kutugwa kumiyo Hapu umuse mirembe mchitangala ngomu sila Kulavira kwa chikambo chikuventi sano kwenyamira Chino chitalo nyonyo chitalo nyo chitalo walumbo saya Chakulavira kwa chikambo chikuventi sano kwenyamira Chino chitalo nyonyo chitalo nyo chitalo walumbo saya Chakulavira kwa chikambo chikuventi sano kwenyamira Chino chitalo nyonyo chitalo nyo Chitalo walumbe saya Chakula mila kwa chikambwe Chikuwe tisano kwenye mira Chino chitalo nyonyo